yo.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amubwira ko Washington itewe impungenge n'uko intambara ikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aremeza ko abarwanya umutwe wa M23 bagenzura igice kinini cy'uwo mujyi. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Rubavu Eric Bagira ubusa. Abanyekongo bahungira mu Rwanda bava mu mujyi wa Goma bakirwa mu nkambi irahitwa ku Rugerero mu karere ka Rubavu. Ababyifuza banyura ku mpaka wa Rusizi ya mbere mu karere ka Rusizi bakambuka bajya Bukavu. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistocle Mutiji makuru Sizi ya mbere ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzi gushika izayinzi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabyabwiraga mu ngingo nkuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa kabiri, amubwira ko Washington itewe impungenge n'uko intambara ikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane ifatwa ry'umujyi wa Goma n'umutwe wa M23. Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri ayobora, Minisitiri Marco Rubio yasabye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano impande zose kubahiriza ubusugire bw'ibihugu. Kuri wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gutekereza ku ngamba zafatwa zo kubuza ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 gukomeza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma aremeza ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bagenzura igice kinini cy'uwo mujyi. Bamwe muri abo barwanyi bagaragaye bacunga umutekano ku mpaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri la Corniche, aho umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa yashoboye kugera. Eric Bagira ubusa, wiriweho?
Wiriweho neza nawe Venuste Nshimiyimana.
None aho ngaho ku mupaka wa la Corniche, amakuru mufite yo hakurya igoma nayahe?
Venuste Nshimiyimana, amakuru agaragara n'amaso ku ijisho ry'umunyamakuru, turabona abarwanyi b'umutwe wa M23 ku ruhande rwa Congo neza neza barahana nk'intera, n'abasirikare b'u Rwanda udushyizemo nk'intera nta metero ebyiri zirimo. Urabona ko bagenda batambagira uwo mupaka, bafite imbunda, bambaye impuzankano zitandukanye nyine nk'abarwanyi nk'inyeshyamba, ntabwo ari impuzankano imwe isa. Bafite izo mbunda, bamwe mu bakorera YouTube nabo bari hano ku uyu mupaka, baragenda babasuhuza babavuga bati dore intare, dore intare, dore intare ziyoboye uyu mujyi, babagenda babapepera, bagenda bapeperana kugeza kuri uyu munota. Rero ku isaha niyo makuru nshobora kuguha hano ku mupaka wa La Corniche cyangwa Grande Barriere Venuste.
Ejo tuvuga nambwiraga yuko hari abanyekongo bakomeje guhunga umujyi wa Goma uyu munsi, kuri iki gicamunsi hari abo wabonye?
Muri iki gitondo Venuste Nshimiyimana, uko nakubwira ko uretse n'abanyekongo ahubwo n'abakoreraga banki y'isi bakoreraga hano i Goma bambutse hano ku mupaka wa La Corniche, n'abakoreraga indi miryango mpuzamahanga bambutse bari kumwe n'impunzi kugeza ubu abari ku mirongo bagenda, abashinzwe binjira n'abasohoka babandika, bafite za pasiporo bagenda bemeza ko binjiye nk'uko amategeko y'umupaka abigena. Hagati aho rero nanone urabona ko umutekano urakajijwe mu buryo bukomeye, ari abasirikare, abapolisi bagomba gusaka abo bose binjiye barahari. Venuste Nshimiyimana.
none abo bakoze imiryango mpuzamahanga bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho mu mujyi wa Goma niba umutekano wagarutse barahunga iki
biragoye kwemeza ko umutekano wagarutse na cyane ko no mu gitondo twagiye twumva ibibunda biremereye bivugira kure ntabwo wavuga ngo umutekano ro wagarutse ndewe nk'umuntu ukunda gutembera narindi kumwe n'umwe mu bashinzwe inzego z'umutekano kandi ukomeye ndavuga nti izindirimbo ko nazimegereye afande arambwira ati akangaka mu iterimi yacu bakita breakfast cyangwa se ifunguro cya mu gitondo kuvuga rero ngo umutekano wagarutse twaba tugiye ku byemeza cyangwa gukabya igihe cyose ubona wumva bya hato na hato ikintu cy'igisasu giturutse Jenoside navuga rero ko bashobora kuba bahunze kubera ko wenda umutekano utaragaruka mu gihe runaka wenda bakazagaruka nuko nagusubiza
naho se abakorera imiryango y'ubutabazi nka Croix Rouge cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibye ryita ku mpunzi abo batabaraho rukomeye nabo barimo barahunga cyangwa se barafasha izo nkomere mu bitaro bitandukanye bya Goma
abo ngabo hano ku mupaka ntabwo nabashije guhita mbabona na cyane ko burya imyambaro yabo byoroshye guhita ubabona babambaye mu tuntu tw'udukoti turiho imisaraba itukura abo rero ntabwo urabonye ahubwo abantu ndabonye nanone hano ku mupaka ni abantu bambaye amajire cyangwa se udukoti twanditseho MONUSCO umuryango w'abibumbye ishami ry'umuryango w'abibumbye yaje kugarura amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
uraho ngaho i Rubavu hari hashize iminsi ibiri amashuri afunze ndetse n'amaduka afunze ubu noneho ibyo bikorwa byifashe bite byafunguye
kugeza kuri uyu munota Venusa Nshimiyimana uretse kuba navuye muri hoteli nihutira kuri uyu mupaka kubera ayo makuru ashyushye nagiye gukurikirana ariko ndi kubaza abaturage bari kuva mu mujyi bakambwira ko amaduka yabashije gufungura ubwo ni ukuza gukurikirana tukamenya niba n'ibindi bikorwa birimo iby'uburezi n'ibindi byabashije gufungura kuri uyu munsi
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika kwira kubonisha ku mupaka uhuza u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
Jean-Luc Nshimiyimana nange ndagushimiye ubwe nawe ugira akazi keza
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuganye na ba president Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka uko amahoro yagaruka mu karere ONU iravuga ko abantu amajana bakomerekeye mu mirwano yabere mu mujyi wa Goma ko imirambo yuzuye mu mihanda mugenzi wacu Etienne Karekezi yashoboye kuvugana n'umuturage utuye rwagati mu mujyi wa Goma kuva intambara yahagera ntarasohokiwe
ubu ndubu tuvugana ngubwiye ko maze iminsi kuwa gatandatu ku cyumweru ubu turi kuwa kabiri maze iminsi ine ibyo ni umuryango wanjye turi mu nzu tudashobora gusohoka kubera urusaku rwinshi rw'amashashi ariko ubu ni tatu na 55 za nijoro hari gushira nk'amasaha arenga 5 amasaha atacumbikana
komera cyane rwose uwo mujyi wa Goma wumvisemo amasasu menshi ku bantu twavuganye hafi ya bose bavuga ko ibintu ari bicika iyi minsi ine ubuzima bwawe n'umuryango wawe mwabayeho mute muri makeya
ntabwo kubaho kandi kugira ngo twari turi muri jene turi mu masengesho ariko amashanyarazi barayaciye nta mazi nta gusohoka ngo tuje hariya kuri Lake Kivu tuvome twari turi aho turyamye mu nzu niyo twageragezaga umugore turi dufashe ngo aze kureba ko yakwatsa imbabura amasasu yarakubitaga akongera akihinda noneho sinzi ko nagusobanurira ngo tubayeho kubw'imana nyine bya bindi ngo kubw'imana
ndabyumva ibisobanuro n'ibikeya mu bihe nk'ibi ngibi none se watubwira ko ngubu amasasu aho ngaho uri mu mujyi wa Goma ubu ntayumvikana
amasasu yarangiye na za mayibobo na wazarende n'iki byose byacwekeye uretse ko nta televiziyo nta radiyo kuko nta sharje interineti kupe ubu tuvugana nakoresheje ka power bank ngo ntereremo akariyo gake nibura n'imve bene wacu bo hirya no hino ku isi baduhamagara nk'uko nabwo ntiduhamagaye ariko nta communication dufite turateganya ko ejo bibaye bishobotse mu gaca nibwo twagerageza gusohoka mu mazu
ni amahirwe kandi ndagushimiye kuba wemeye kuvugana na Radio Ijwi ry'Amerika ukaduha umwanya wawe n'uwo muriro muke usigaranye birumvikana wamubwiye ko tuvugana uri mu nzu utabasha gusohoka ariko se ubu umutekano aho mu mihanda hirya no hino biragenzurwa n'ingabo za zo mutwe wa M23
nahamya ko ari kuko kari 23 abazalendu na bamayibo cyabana rikurasana no
tuvuganye ubwawe ariko se abaturanyi bawe nabo barahari ntaho babashiye kujya cyangwa se barahunze
ariko se bari guhungira nta muntu wigeze ahunga muri Goma Goma twari hagati y'ururimi wari kuva mu nzu ngo arahunze yari kwerekeza kandi iki gitero cya nyuma abasirikare b'u Rwanda byinjiye ofisi na ma numva ngo borne 12 borne 13 se ni Rwanda borne ni umupaka
mwabonye abasirikare b'u Rwanda binjira muri Congo
bo hari abaturanyi nje ntabwo nabonye kuraje yo kubivugaho nako yo kuja kubireba uko bimeze mu muhanda ariko hari abaturanyi bavuze ko uretse ko abasirikare binjiye baturutse aho muri borne 12 13 hari n'abandi binjiriye ku mupaka w'ofisheri twari turi hagati ahubwo FARDC niba banarwanye bakarejista iminsi ibiri itatu mbo nabo nuko ntazi igisirikare icyo ari cyo abantu bapfuye bashize Goma abantu bapfuye inkambi zasenywe donc yuko katastrofe imanitaire
mwihangane cyane rwose
katastrofe humanitaire iyo twabonye bisa n'ibyo twabonye muri mine sana marxis afuderi itera inkambi z'impunzi abantu bapfuye urakubwira ngo Goma ngo byari byoroshe arabakirishe Croix Rouge ifite akazi irakora karayikora mu minsi myinshi
abo bantu usuvuga bapfuye niba hari icyo wabuziho bishwe nande bapfuye bate
intambara si none amasasu yaturukaga hirya no hino FARDC yarasaga M23 karasa azayendu bakarasa
ndakushimiye cyane kuba ufasha akanya ukavugana n'Ijwi ry'Amerika ndizera ko n'ubutatu uzavugana
arakoze Etienne Karekezi abanyekongo bahungira mu Rwanda bava mu mujyi wa Goma bakirwa mu nkambi irahitwa ku Rugerero mu karere ka Rubavu ababyifuza abanyura ku mpaka wa Rusizi ya mbere mu karere ka Rusizi bakambuka bajya ibukavu mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari ku mupaka Temistocle Mutijima wiriweho
mwiriwe neza Venuste
none ko uraho ngaho ku mupaka wa Rusizi ya mbere abo banyekongo bambutse wababonye
yego nababonye bari bageraga muri 20 baje baza ku rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka nk'abaje guteza kashe nyine isohoka mu Rwanda bambuka bajya ibukavu mu murwa mukuru wa intara ya Kivu y'Epfo ni ukuvuga bambukiye ku mupaka wa Rusizi ya mbere
ariko se uko wababonye wabonaga ari abantu bafite ubwoba uko bakiri wabonye ari ibintu byakozwe mu buryo bya wabibonye ute
uko bakiriwe nta mpungenge cyangwa ubwoba bagaragazaga bari bagifite na cyane ko ni urugendo rurerure bakoze uvuye Goma ukambuka Gisenyi ugakomeza ugaca muri utu turere tw'intara y'Iburengerazuba za Rutsiro zose kuzana za Nyamasheke kurinda bashyika Rusizi wabonaga nta navuga ngo nta mpungenge bagaragazaga ko bari bafite bakiriwe n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka nk'abantu nyine binjiye mu mupaka ariko bafite indi destination cyangwa bafite ikindi cyerekezo cyo gusohoka n'ubundi binjira mu gihugu cyabo ku rundi ruhande.
Bamwe mu bavuye mu mujyi wa Goma hakiri kare bahungiye aho ngaho ibukavu, ndavuga bamwe mu basirikare bakuru ndetse n'abategetsi mu mujyi wa Goma. Amakuru mufite nayahe? Ibukavu hifashe hate
kugeza ubu? Ibukavu uretse imyigaragambyo yabaye kuwa mbere ikomeye rwose yari yitabiriwe na societe civile ya hariya n'abategetsi muri leta n'inzego zinyuranye, ahandi ho ibukavu ho kuri ubu ngubu haratuje, abanyarwanda barambukana, twari turi kubivuga ko nahoze ku mupaka, barimo barambuka bakajya hakurya, abanyekongo nabo bashaka kwambuka nabo bakambukana, cyane ko iyi n'ubundi ari inzira yambutse abanyekongo bashaka kujya mu mujyi wa Uvira, baca mu Rwanda bakamanuka mu kibaya cya Bugarama bakambukira Kamanyola bakomeza n'imodoka zabo rero zambukaga. Kugeza ubu haratuje, nta kindi kiratangazwa. Icyakora usibye nka hari nka vice president wa Sena uvuka hano hakurya bita Bahati Rukwebo Modeste, ni wasohoye itangazo yamagana u Rwanda ndetse n'umutwe wa mama 23. Navuga ngo nta kindi kiratangazwa cyangwa se nta yandi makuru adasanzwe ku ruhande rwa hano hakurya ibukavu twari twabona.
Ariko se iyo urebye urabona abanyekongo bambuka bakambukana ibicuruzwa babijyana i Kamembe, cyangwa se ukabona abanyarwanda nabo bambuka bajya gucuruza iyo za kadutu n'ahandi?
N'ubundi muri iyi minsi urujya n'uruza rwari rwaragabanutse hano ku mupaka, kubera yuko ubu abambukana abantu bakeya bafite ibyangombwa bita za viza cyangwa viza zibemerera gukorera muri Congo. Abajyayo rero ni abantu bafiteyo akazi gasanzwe, bashobora kuba bakora mu bijyanye n'ubwubatsi n'indi mirimo y'ubucuruzi, ariko bakorera hakurya bambuka umunsi ku munsi, bafite ibyo byangombwa bya viza. Ariko ku baturage basanzwe n'ubundi ni bake abambukaga muri iyi minsi. Abo ngabo rero n'ubundi barimo barambuka bakagenda, na cyane ko umupaka ufunga saa cyenda, tuhageze mu kanya tuvuga ngo abambukaga bari bake banab'intarutsi, ubundi bambuka batangira kugaruka mu masaha aje mu kanya mu masaha 7:30 saa 8 abanyarwanda baraba batangiye kugaruka n'abanyekongo, abanyarwanda batangiye kwambuka basubira iwabo. Navuga ngo rero hari imodoka twabonaga ziri muri transit cyangwa se ziri mu rugendo zivuye Bukavu zimanuka zishaka kujya Uvira, kuko n'ubundi niwo muhanda uhari, umuhanda wundi uca muri Congo ntabwo uri nyabagendwa, warapfuye warangiritse, zambuka ziciye mu Rwanda. Bahari rero bari bahari bambukaga, ariko ni bakeya muri ibi bihe, ni bakeya bambuka.
Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika kuri Rusizi ya mbere, ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe Venuste, akazi keza.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Inyarwanda. Mugenzi wacu Tuma Kamirindi agiye kubagezaho amavu n'amavuko y'umukino wa basketball.
Umugabo witwa James Naismith niwe wawuhimbye, yatangaje amategeko awugenga ya mbere na mbere mu 1892 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. James Naismith yavukiye muri Canada mu 1861. Yize ibyo kwigisha imikino, siporo n'ingororamubiri. Afite imyaka 29 mu 1890, yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kubona ubwenegihugu n'akazi ko kwigisha ibya siporo mu ishuri rikuru ryitwa Springfield College muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu. Umunsi umwe mu gihe cy'ubukonje bukabije cyane yarebye ukuntu abanyeshuri bari bafite irungu badashobora kujya hanze badafite ikibarangaza nuko agira igitekerezo. Yabanje gushumika hejuru nko muri metero eshatu uvuye hasi hagati no hagati ku nkuta ebyiri ziteganye utuntu tumeze nk'udutebo tw'abarobyi dukoze mu dushumi cyangwa se imishito tubari two twakwita nk'amazamu. Umva ukuntu yabisobanuye mu kiganiro yatanze kuri radiyo yitwa WOR yo mu mujyi wa New York ku itariki ya 31 y'ukwa mbere 1990.
One day I had an idea. I called the boys to the gym.
Nahamagaye abahungu mbagabanyamo amakipe abiri, imwe y'abantu icyenda n'indi y'abantu icyenda. Nabahaye agapira gato k'amaguru. Naberetse udutebo basobanurira ko igitekerezo ari ukugerageza kujugunya no kwinjiza umupira mu gatebo k'iyindi kipe. Navugije ifirimbi umukino wa basketball wa mbere na mbere ubutangiye gushya.
Uyu mukino wa mbere na mbere avuga wabaye mu kwa 12 1891. Mu byo yagiye atangaza nyuma yasobanuye ko abanyeshuri batahise babishamadukira mbese ko bitigeze bibatera ubwuzu ariko bemeye ibyo ababwiye barabikurikiza barakina. Hagataho yari yanditse ku kibaho amabwiriza 13 agomba kugenga uwo mukino. Vuba vuba byihuse uyu mukino waramenyekanye kandi utangira no gukundwa mu mashuri makuru na za kaminuza atandukanye. Byabaye ngombwa ko yamabwiriza 13 amenyekana aho hose noneho ayatangaza ku mugaragaro ku itariki ya 15 y'ukwa mbere kwakurikiye umukino wa mbere, ni ukuvuga mu 1892 mu kinyamakuru cyitwaga The Triangle cy'ishuri rikuru Springfield College. Umwanditsi mukuru wacyo yise iyi nkuru umukino mushya. Benshi bashatse kuwita Naismith Ball ariko nyirubwite James Naismith arabyanga. Aya mabwiriza ye rero niyo yabaye amategeko ya mbere na mbere ya basketball. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko witwa YMCA, ni ukuvuga Young Men's Christian Association, watangiye kwamamaza no gukwirakwiza basketball mu rubyiruko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose guhera mu 1893. Nuko basketball yamamaye irakundwa cyane n'ubu nta utabibona iza no kuba umukino w'ababigize umwuga by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye nk'umutungo kamere wo mu rwego rw'umuco n'ubucuruzi. Amakipe ya NBA, ishyirahamwe ry'umukino wa basketball, na NBA ubwayo namwe mu masosiyete akize ku buryo butangaje.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika birumvikana ko guhera mu 1892 amategeko agenga basketball yagiye ahinduka uko imyaka yagiye isimburana, ariko umuzi wayo wo ku ikubitiro uracyari umwe. Amwe muri aya mategeko akiri ipfundo atarahindutse kuva James Naismith ayanditse ni nk'uko umukinnyi ashobora kujugunya umupira mu gatebo n'ukuboko kumwe cyangwa n'amaboko yombi. Igitego kibi gitego ari uko umupira unyuze neza mu rucundura rw'agatebo. Umukinnyi agomba gufata umupira n'ikiganza cyangwa se mu biganza byombi, ariko ntiyemerewe gufata umupira n'amaboko cyangwa umubiri. Umukinnyi ntiyemerewe kwirukankana umupira yawugundiriye. Umusifuzi niwe mucamanza mu mukino. Nguwo muri make umukino waje kuba igitangaza James Naismith yasigiye isi. Yitabye Imana ku itariki ya 28/11/1939. Yari afite imyaka 78 y'amavuko. Nshuti zacu ararekwa ntashira, ibya basketball ni birebire cyane, nta wabiva imuzi mu kanya gato.
Urakoze Tuma Kamirindi, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
kandi kiva ku musore gituza cyanetse byuma rutegesha rwa kamanzi ndimo y'amashyenga gahore
mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse kivi kimena
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu
kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye isaro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
Este nato warangeze iyi mpano irenze kuririmba kuwaturukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'Imana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo
izakubera inzira y'ubutwari
niba uri umukinnyi w'umupira
izakubera inzira y'ubutwari
wowe mworozi nawe muhinzi
izakubera inzira y'ubutwari
wowe usudira nawe mukanishi
izakubera inzira y'ubutwari
padiri furere n'umubikira
izakubera inzira y'ubutwari
pasitoro porofete na shefu
izakubera inzira y'ubutwari
wowe ushinzwe isuku n'isukura
izakubera inzira y'ubutwari
wowe utwara abantu mu muhanda
izakubera inzira y'ubutwari mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena